Muntemba. Munyamata wa muchipata akwapula chakunchwala ceremony akuti mwambo wangoni ichichembe akwapulira vampezeni cheki cheki
cheki
cheki cheki cheki zisautu
nifiga pakomo chokwata nezofuna afumwa mpezeni nifiga pakomo chokaraba nezofuna afumwa zamani oti ampezeni aliko akuti yai aliko lini
osamanga
zamani aliko monga wane lini alipise jiba ya zamani chiritete mafumu baluta kumwambo jiba ya ampezeni chiritete asintuna aluta kumwambo umtengula kulima
mambo wangoni
uchipata kulima
mambo wangoni
wengine muone
mambo wangoni
wena ni mufine
mambo wangoni
kumtengula kulima
mambo wangoni
uchipata kulima
mambo wangoni
wena ni muone
mambo wangoni
wena ni mufine
mambo wangoni
pia barupia aliko ukianukia ingoma usiaba arungu siyaba nkomesha aliko okia nokia ingoma siyaba litunga aliko okia nokia ingoma siyaba kasembe aliko okia nokia ingoma siyaba mpeseni aliko okia nokia ingoma nipaseni tuku nikiekona unyezori rampeseni vinyekona nipeni tuku nikiekona nenzori
Raindrops Music.